Fati bonen, angfunu bonu mame zala gibo kanyi kandlen Mfunu bonu mame zame kista choli mendel Ika malamu mavi, mpume skeka nisa 40 GPV Make me see you, for real
Wesibali, mbuisele kaya
Mfunga mshayo
mambulalo mfalele Wesibali, mbuisele kaya Usizu ngamshayi
Tandu ngamshayi ungambeki isandla makhala Endifu sidalile my brother cela uqolo fanda Indoda ebethe umfazi nkwenkwe ngakadoda ime life Udinga uthando nesnack umbeke stasi me bag Iphuthi iphutha ngephutha sonke siyawenza amaphutha Uthi ubani ozomthanda if wena umbeka amabruce Awuyeke ukuba selfish uphinde ublame neboost Uyazi ukuthi ma anger issues bala funa ukukhuluma Useek i-counseling and counsel all these demons within Remember all those vows vowing while your hand on the Bible I'm in the promise ring was beautiful the bride now a mess Umkhwenyana usejele umenziwe esibhedlela bambeka isandla bones He cut a draw with an X nomphakathi uphumile la sekwenzeka ama mess noma kaka ujulile enhle kubole guidance Hey but some shit all of you nomdala ufula tell angithi uka unquma befast
Ungamulali makakwehlula mbuyisele ekhaya Usizo ungamshayi Ungamulali makakwehlula mbuyisele ekhaya Ungamulali makakwehlula mbuyisele ekhaya